Zacco baby.
Baby, I niko serious. Kwako si fake wala si ati, niko serious. Baby, I'm my penzi boss. Nino suru nafs, yeah. Nakulea kama mzazi, kwako kija kazi, wawe ujali. Unapiga magoti, univishi pete, wala hupropozi, yeah. Ama kamoyo kangu kupe, kanangangana kupenda nisiko pendwa. Sana waza badai upadirike, usifadhi. Kwako kija kazi, wawe hujali.
Toka nyakati zile, pete jawayo na kidole. Nakulea kama mzazi, kwako kijakazi.